As a feeling.
Oh my God, it's funny, boss.
I you come at your production. As a raise up on it. Aka dangerous, automatic. Giga beat pan beat. Aka dangerous, automatic. Tumare rumba de mutikubo. So kete wajingo mu cinema. Wejukanye murabu stories. Nevina Uganda mukati vinyuma. Wajo jingo yangu ni de cinema. Mama, printi mugo, nenji yaba. Ya Juliet aya marabu zaita itali sikuwa inakunga rose ya ide ya wongiza wama kefuna tulio wenzi mbugobye gana yoluza kenda na mwenya mwenya aleke mpare ziba zitoye nawe murawe ye miso tara alina kabina na vechi wato mwanja mazina tatu zekina kamoko kabula Romeo na Juliet
nalikuwa na vila
Romeo na Juliet. Romeo na Juliet. Romeo yagala Juliet.
Romeo
yagala Juliet. Mama mbona Romeo emba nanga fitting kusati nataka te suspender. Yatambura ne photo album diary ya jula uwaruwa. Charoza enyu chineziya ya nila Urobu walane umutu nila ulichikacha chila wonga chizayo Alino mchala Amanya keye juli Akamba naronda mama Bana wange juli Romeo ne juli yeti
Nalibara milanga kutimbi
Romeo ne juli yeti
Nalibara mwila nukubendio
Romeo ne juli When you go, you make me cry, cry.